Say Low. Hey, hey. DJ Sarge. This is. This is. Is. Oh. Fanya gonna be getting. Fanya gonna be getting. Sarge. DJ Say Low. The music criminal. DJ Sarge. Exclusives. The dope boy from Nairobi, hey, Kenya. DJ Sarge.
Oh, baby. Teddy B. No. Ta-ta-da-da-ta-ta.
Yeah. Oh, baby. Ta-ta-da-da-ta-ta.
Mina kuchagua wewe. Wewe, wewe wangu. Wangu.
Kupendwa nawe majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha. Oh baby, I love you.
And for you, ninabadili mienendo yangu baba.
Baby, for you.
Kisabati kama mwana wa mitindo. Sina nyumbani. I like your style, I like your swag, baby. When the damn kali umundan, baby.
DJ Sarge, DJ Sarge.
Yepo kuwani na mchumba yupo nyumbani. Toto zinapigia bila kuonga ila kwa kiojanja sina kani chuna kama
DJ Sarge, DJ Silo.
Kitanda cha malofu, mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama sikeka Toka ni kosha, fundi aki ya Mungu anajua adia na chosha. Toto zinapigia bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu, mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makiro gidok, ayana. Fanya kauna piga dek, ayana. Becky give me some cake, ayana.
DJ Silo.
God bless your mama, ayana, hey. The way you move your waistline, ayana, na, na, mm-mm.
God bless your father, ayana, hey.
Umogo magaribi, baby, ayana.
Kamaradi ya time chemka poza kwa maji.
DJ Sarge, DJ Sarge.
Na kutegemea fundi mashine unipe service.
Sarge,
mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makiro gidok,
ayana.
Fanya kauna piga dek,
ayana.
Dek, give me some cake,
ayana.
God bless your mama, ayana. The way you move your waist, ayana.
God bless your father,
ayana.
Cigarra.
nachokitaka siwezi. Girl, you got me crazy for your love. Nafsi na moyo na kwa sana tele. Kama una hibu wa sigara, kama una hibu wa sigara, kwa championi tankitaka siwezi. Girl, you got me crazy for your love. Nafsi na moyo na kwa sana tele. I won't let you drive me crazy. Girl, you got me crazy for your love, baby. You got the juice I've been looking for.
Number, number one.
You got the juice I'm longing for.
You know you better than.
Oh, baby. Mganga wako fundi, fundi sana. Oh, baby. You got me falling for your charm. Oh, baby. Mganga wako fundi, fundi sana.
To my name wanna ni kumu vipaya.
DJ Sarge.
Penda kipenda napenda ga vipaya. Ila skendo zimefanya sija seto my name wanna ni kumu vipaya. Mesha badili ata mieneno na dai nimefuria ile mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo. Sina mnazo kisa wewe mama. Wana nita playboy ya breaker. Banda kitendo
nasema
oyania mwenye mimi hata kama na watania wana nita playboy
breaker.
Banda kitendo
nasema
oyania mwenye mimi hata kama na watania. Baby mi so mtu wa mchezo mchezo vyombo ni mkande ila juhudi zangu bure tu. Namtendekeza kama mtoto hata chakula kwa mkono washi kama mashine nampatango mana anaga wala maji. Wananita playboy bada kitendo
nasema
oyania mwenye mimi hata kama na watania. Wananita playboy bada kitendo mimi hata kama na watania. Baby mi so mtu wa mchezo mchezo.
You are my favorite. him on social media at DJ Silo the Music Criminal.
DJ Sarge Kenya, contact on 0716 46 47.
Wako naridhia sinongoni pobu. Wajua zini yako mimi sinaga. Wanajuliza kipina chokupendeaga. Si lazima waelewe, baby. Ya mimi nimekupenda mwenyewe, baby. Wala sija kuchoka.
DJ Sarge, DJ Silo.
Kwenye giza toto, baby. Nachotaji ni uwepo wako na ni sawa. When you Juliet, me ni Romeo. Leo kesho peponi ni yeye. Sikio shafunga kwa komeo. Ya usisikie. Wabaya wanasema unifai. Wanasema yetu na hadinani. Kwenye hili penzi na imani, baby. Wanasema unifai. Wanasema yetu na hadina. Kwenye hili penzi na imani, baby. This kind of love, of love. Utoipata ata kwa ela. Of love, of love. This kind of love, of love. Utoipata ata kwa sponsor. Of love, of love. Poradhi nite, nitekete. Mama nite, nitekete. Pola kumba la thamani. La kumba la thamani. Iporadhi nite, nitekete. Mama nite, nitekete. Pola kumba la thamani. La kumba la thamani. Wabaya wanasema unifai. Wanasema yetu na hadinani. Kwenye mpezi na imani. Wabaya wanasema unifai. Wanasema yetu na hadina. Kwenye hivyo na baby.
Ayana mwenyeo ya maridhiano. Picha na kata mamodo na anachongo.
DJ Silo.
Upendo kwa ya iwezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusikuteze anete musirete nyoto. I need some love now. Some real love now. Yelo ni kuta sito man. Nipe pombe ni mwage rat. I need some love now.
You're now in the mix with DJ Sarge. It's DJ Silo. DJ Silo.
Fika kabla dakika azje kuisha. Kifuani mwangu takuliwaza. Na
kila kesha nikikutazama ukilala. Takwa shujaa wako, takuwa kila kitu ukipendacho, mwanamume kamilifu. Takwa shujaa wako, takuwa kila kitu ukipendacho, mwanamume wa kimiujiza, baby. Siri zako nitazifadhi. Nataka niwe na uniwe yule akufariji, nieleze shida zako nitazitatua. Unastahili bora mpenzi, nami nitakufanya ujisi muhimu tena mwenye thamani. Nitakufumbaza na mapenzi na utajisi mwanamke pekee kwenye sayari. Mana ukichoka nitakuogesha, nitakupikia, nitakulisha, nitakubeba kitandani nikupeleke, nikuimbie mpaka ulale. Nikifika na kukosa, ninakupenda wajua, nitatekesha kwa ajili ya dhambi zako, ila silo jua ni kama nitakuwa nimekukoa. Nawe ni mimi na mimi ni wewe, ni kitu kimoja. Ukilia na mitali uchungu wako tawisi, hata nikiwa mbali na wewe. Ila silo juani kama nitakuwa nimekuokoa. Na wewe ni mimi na mimi ni wewe, ni kitu kimoja. Ukilia na mimi nitalia uchungu wako
tafia
tani kiomba na wewe.
Kwa kuva mfana mfupi. Haya mambo yanaita jujuzi ya maji marefu. Hawa yawezi njo udesi na mtoto njini. Eti
ukisonga, nisisonga, utakirikuse naisha koma. Sibe na masonga, songa, nitafata mnamuna wanya. Eti ukisonga.
Follow him on social media at DJ Silo the Music Criminal.
What's up, people? You answer with DJ Sarge.
Baby, one time. Bassy, baby, give me two.
DJ Sarge.
Baby, one time. Bassy, baby, give me two time. Please, baby, give me one time, yeah. Give me one more time.
Tundula sindano, kapita faras. Logo pango amelo wa bahar. Tundula sindano kapita farasi. Logo pango amelo wa bahar.
Mtoto fundi flani toka Tanga. Mauno flani ya kimanga manga. Anajiwa yani moto fire. Fire oh.
Mashami na mabudu kachanganya. Anajua kama danga yani moto fire. Mama fire oh.
Can't get enough. Baby you know.
When you do me that thing, do me that thing. Now when you do me that thing, now do me that thing. Now when you do me that thing, till you do me that thing.
Jo, basi geto mapema. Yonko mwenyewe nina wapo masela. Basi jo, jo, basi geto mapema. Yonko mwenyewe wete niko mahela. Basi
baby, you got me going crazy. You know that I can't get enough of your love. Can't get enough.
Baby, you got me going crazy. No, I can't get enough of your love. I can't get enough.
When you phone me, I chuckle like a lick. We chuckle like a lick. When you phone me, I chuckle like a lick. Yeah, they chuckle like a lick. When you phone me, baby, I chuckle like a lick. We chuckle like a lick.
DJ Sarge, DJ Silo.
Kamilifu, yeah. Black beauty umewaka.
DJ Silo.
Mama umewaka. Umbo lako nyemba. Yeah, yeah. Wanata mitumba inaka.
DJ Sarge.
Mona inaka. Usijimusi makanyo. Baby, hiyo ndongo na napenda.
Minapenda ndogo, wanapenda light skin. Minapenda chongo, sinji bleach mikorogo. Mikorogo. Unaonapenda bigi, minapenda ndogo. Wanapenda light skin. Minapenda chongo, sinji bleach mikorogo.
Mikorogo.
Ase kupenda ulive. Ato kupenda ta ujichubwe. Ujichubwe.
Ase kupenda ulive. Figa ya kwenye mbamba, lada ya uchumba. Tukichosho kitana, anipa hadi kwa kuta. Ona mbiba kama mtoto, mwepesi kapamba. Zile bingiri bingi za chumbani, kiranya lalama.
Ipepeo,
daka deberi,
ipepeo.
Sweeter de juice,
ipepeo.
Chuchu ndoko kakeli, ila nanyonya
na. Nona penda bigi, mi napenda ndogo, wanapenda light skin. Mimi napenda chong sinyi bleach mikorogo. Mikorogo. Unaona penda bigi, mimi napenda ndogo, wanapenda light skin. Mimi napenda chong sinyi bleach mikorogo.
DJ Silo.
Mikorogo. I say kupenda ndogo. Sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby. Uli na ele. Mipange matik waleche. Unavunile wange mimi. Wakati sina baby. Uwala mnongoni. I want to spoil you today. Oh sheri. Uwala usogope. Mfuko metuna. Tell me what you want to my boo. Hey, hey. Can't catch a movie tonight, my boo. Mm-mm. My boo, tell me what you want to do, my boo. Mm-mm. My boo, we can go club tonight, my boo. Mm-mm. My boo, oh yeah.
Meet me now, where? 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 Meet me now, where?
J-Lo, the music criminal. Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.
From the motherland.
From the motherland.
Kenya to the streets.
Playing you nothing but the illest fresh music, bitches.
What we can do is shaman. I'm a thug penny jet. Una penda shisha. Wait a letter, Hennessy na chest. Toka fatoka kinesa. Toka nime sota sina pesa. Unanielewa sana baby. Mda wangu unanipaka ulilizi. Tell me what you want to do, mabu. Hey, hey, mabu. We can catch a movie tonight. Mabu, tell me what you want to do. Hey, we can catch a movie tonight. Sa zingine nae kupenda umpendi. Unapenda mwingine, anayependa mwingine. Hata sempendaga. Na na kila mtu anataka type yake. Sa zingine hata wale wenye hadhi na sisi tunawakataga. Na oh bwana alivyonipenda yule. Alivyonipenda yule. Siku yani ni kama alivyonipenda yule. Alivyonipenda yule.
DJ Salo, the music criminal.
Yule aliyempenda bure, oh nikamwacha kwa ajili yake yule. Alifuata pesa na zenye hiyo sikuwa na maana. Kweli macho yalinyada. Aki macho yalinyada. Yeah. Alivu nipenda kwa vidi. Suzidi kani honya mimi sisiki. Uremo pekea uridhishi. Oh inaitaji zaidi. Taipu yangu. Oh ni yule na enji watamani ya penzi langu.
Penzi
langu. Taipu yangu. Oh ni yule na enji ya zi. Nakupendi. Ina maana gani mwanamume mwenye hela tu mzima nakuthamini.
DJ Silo.
bring you those hot shell exclusives.
Booza.
See your smile. See your body, kids don't lie. Why you fine though? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile. See that body, kids don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
Hata namba yako mina mina kupigie.
Acha pupa yako nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love. Mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Mito boko, 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 boko. Mwenye unijia kwenye mboko.
DJ Shiloh.
Boko, boko, boko.
Na kupenda kipimo sina. Wako ni Nioicheka leo enesi moyo wangu na upokuni natua kafanya makazi jiji oh napenda mapaka mjini mkani rubuni nusu wanito hiru oh penu siku tamani jiji oh
nila kaja toto la moto kanipoza kama uji wa mtoto era sunonyosha binyosho. Ukaja toto la moto kanipoza kama uji wa mtoto mister tunonyosha binyosho. Nakupenda vibaya yani vizuri vibaya nakupenda vibaya kama uji wa mtoto ila sunonyosha vinyosho. Ukaja toto la moto kanipoza kama uji wa mtoto mister tunonyosha vinyosho. Nakupenda vibaya
see me, but you want of the streets for giving you those hot shell exclusives. DJ Salo.
Chat, hey, my damn people around the clock, hey, me crush all they want to fuck. My damn people around the clock,
hey, I don't know that girl, don't I give it to them, huh? I get this, I mean, I give it to them. It happened now, I don't want it again. La, me not give it again. So my damn dog, I be such in a time now, my body man. How many parcels are, hey, my body man? Cause a girl, they me not touch nobody, man. Cause I'm super, wrap up your body, girl. There's another monkey, they look at the tail.
Namshukuru Mola mana wewe kunipa wazazi wako ape na radhi milele daima urembo wako kipekee na pendo langu kwako wewe haina kipimo na si lazima nikwambie macho yangu ni shahidi
haya
itazame utaelewa na voice
haya
no Kiboko yangu mi Unanilewa sana mi Unitulie Kwendo kiboko yangu mi Unanilewa sana mi Nibona chantima 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 chamoyo Kukula za mamazima Mazima wala so kidogo basi nambiani Unanipenda kiasi gani penzi langu hatari Ilishavunjaga mizani basi shikiti Tibobo baki tapo kidogo mimi nawe paka majogo Mama shikiti Tibobo baki tapo
DJ Sarge DJ Silo
kwenye dunia siku wachi pengine uniache wewe na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu nitakulinda mpenzi wangu we jiko langu kama mboni ya macho yangu nitakulinda mpenzi wangu achana nao achana nao uachana nao Sema vibaya jana nao Hachana nao Uwachana nao Wenye roho mbaya Wanatusema vibaya Baby love Wewe wangu mi wako wa moyo Oh baby love Sige necha kwa fitna na maneno yao Baby love Wewe wangu mi wako wa moyo Oh baby love Sige necha kwa fitna na maneno yao
DJ Salo, the music criminal. You're now in the mix with DJ Sarge, number one in the streets.
Una habari, jinsi gani moyo wangu unaupendeza. Wendo furaha yangu, wendo amani yangu. Wendo jiko, jiko langu kama mboni ya macho yangu.
Oh, see.
kosha. Nyanyua kisha dondosha, mtoto meni kosha. Dondosha. Nyanyua kisha dondosha. Nyanyua kisha dondosha. Nyanyua kisha dondosha, mtoto meni kosha.
Attention, see no buyer, see no buyer. Just wanna give you some love. Nachohitaji penzi lako na nimeridhika. Nao wapinzani wako hawana hatari yoyote. Oh, usikose usingizi. Na mimi nikisema na kesha kazini. Fikra zako zisiende mbali, niko jembe mwenzio. Mana wewe yule yule yule, sipokuona naugua. Nakupenda vile vile.
Kwa mkono tu wakafanya makazi. Na kando yako bado najisina najivunia. Na wengine mimi sitaki wala sijaifikiria. Na ndani ilo rindo napendeza, kipita shingwa na pinda. Ila ingoma naijua bora, sababu ilo nfanya natia fora. Wewe ni yule yule, yule sipu kuona nugua. Na kupenda vile vile
DJ Silo, DJ Sarge.
Nusurika kwai, idonda ndogo aloni paki na maliza tudawa. Katu wakiponi, wakiponi. Oh jamani, ila kumwacha ndio siwezi. Moyo namchagua yeye, japo najua nipendi kuwa naye sitaki. Choneka kwa kieno usijelewa. Na mpenda, anajua ndo matana nishewa. Moyo na kina kirefu. Haya mapenzi, haya na macho. Masikini moyo wangu, kapenda mala sipo. Haya mapenzi, haya na macho. Masikini moyo wangu, kapenda mala sipo. Toni penda. Sintumwa moyo yule mbaya. Don't impenda yule mbaya. Don't imtaka yule
mbaya.
Don't imzimia hai. Una sintumwa moyo.
DJ Salo, the music criminal.
She's in a lane, but she's still on my two chairs. kushika kistara. Kistara ama kucheza kistara. Shika kushika kistara. Kakusina kistara.
DJ Silo
asema mina mpako na we, wala usiwe na kiwe. Hapa kaja mwenye, ila naomba niwe na we. Siku kama huo na kuita sijui kutaja na nani, ila naomba uwe nami. Ubebuto kigogo, kigogo, kigogo. Hata mila chapo mandondo, mandondo, mandondo. Taza buruka ruka tu kibobo, kibobo, kibobo. Sema yeye, I'm a classic man. Nita is a gentleman. Mbona hasu me, tusijepoka na jasho me. Na I'm a classic man. Taratibi kani ite gentleman. Mbona hasu me, tusijepoka na jasho. Kisara, kisara, shike mpushike. Kisara, kisara, ama kucheze. Kisara, shike mpushike.
DJ Sarge, DJ Sarge, DJ Sarge, DJ
Sarge. Alimrani unanipenda, peke yetu tutaishi kwenye dunia. Yudi na maneno yao, haitatuzuia. Tupigania haki ya penzi letu, nishike mkono twende mbali. No, cause as long as you love me, I don't care about anything. Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe. As long as you love me, they gon' do anything. Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe.
DJ Silo,
oh, you my everything, everything not everything. Baby, my love is so legit. Baby, my love is so legit, it's so legit. You're my everything, everything not everything. Baby, my love is so legit. Baby, my love is so legit. Oh, baby, I said, basi ni busu mama, adhara ni mama. Basi ni busu rosa, uzumie, uzumie sana. Basi ni busu mama, adhara ni mama. Basi ni busu rosa, uzumie. Na kama chapatu na nkaria, oh, usikome. Cause I love what I'm feeling. Yeah, I love what I'm feeling. Na kama kwa mganga unaniendea, oh, usikome. Cause I love what I'm feeling. Hey, they don't have to understand. Na kupenda mama, jishewe, jishewe. Siku aji hata waniwe, no waniwe. Na kupenda mama, jishewe, jishewe. Aji hata waniwe. Cause as long as you love me, I don't care about anything. Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe. As long as you love me, they gon' do anything.
Ila mimi sikuachi, pengine uniache wewe. DJ Sarge.
Kuna kitu kinakosa, kumbe leo sijamwona. I wonder
feel the same way. Nisimuguwa na siumu ichakula konya kipiti na silali hata kwa dawa za usingizi.
I wonder if you feel the same way.
Na macho yangu yanatamani kukuona, nafsi yangu inakukosa sana, na moyo wangu inajawa hofu na woga. Oh, mali yangu wasije wakanipora, na moyo ninakosa amani sina, fikra zangu zinakwenda mbali kabisa. Ama jiji lishani nyang'anya yangu, ila niwie radhi kama na kukumu vibaya. Elewa yote kisa, kisa mama. Penda mpaka basi Fabia, heri ungekuwa sincere. Oje unaniwazaga, mana huku na kufikiria. Mina kupenda kipimo sina, ni bora uwe macho, sije nilete walosaza. Kukupenda jukumu langu, sheria buu kwenye katiba ya penzi langu. Nye uko liko uko vizuri, mbona simu shiki? Hivi uko na nani, unafanya nini? Wasiwasi nina
mbali nyuma ukumbuke,
tunasoka
mbali chunga usimu.
Oje unakumbuka mama,
mbali nyuma ukumbuke,
tunasoka
mbali usinyache nijifie.
Mina kupenda mpaka basi,
ujue
na kupenda mpaka basi. Penda mpaka basi. Ila nawe usijijisahau, ukashawishiwa nao watanashati na washikadau. Ukanisahau, usije nisusa, utaniacha na mengi. Bwana talia, 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 mama. Oh mimi talia, 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 mama.
Sarge.
Tunatoka mbali nyuma ukumbuke,
tunasoka